kulankan oo ahaa mid guud ahaan inta uu socda diiradda lagu saarayay sidii horumarinta iyo dardargelin lagu sameyn lahaa shaqooyinka wasaaradaha iyo maamulada degmooyinka, sidoo kalena laisla meel dhigo caqabadaha jira iyo sida loogu gudbi karo. Kulankan waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha madaxtooyada Koonfur Galbeed, gudoomiyaha degmada Baydhabo, agaasimayaasha wasaaradaha iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana guud ahaan warbixin ka bixiyey kulankani gudoomiyaha degmada Baydhabo, Cabdulaahi Cali Watiini, isagoo ka hadlay waxyaabaha kulankan looga hadliyey.
Meel ka socda horumar badan ka socda oo meelahays oo dhinaca badan oo taabadan ka socda horumarka deegaan talaka ahaa meel kamid ah wadooyinka oo Haanulaame, Haanumaybuwa oo Kabarastoonka Shiidoe iyo mashaariic kale badan ma jiran pipeline ka jiran Maybuwa iyo jiran. Laakiin wadooyinka hadda alxamdulilah meel in gabagabaayihiin 15 kilomitr ibar oo laamaya gabagabaawtay ciidi siyaaka bilowdaas alamar maras sodonka maras ilaa iyo xanaana tuumaybuwa seedas. Hadda meel gaantala ka ahay 7 kilomitr kale iyo Maybuwa gaantala ka ahay oo shal e wadada sodonka ka bilowdaas Mursal ilaa Bangig Kues, Bangig ka bilowdaas ilaa Shariif Gaamiya ka degan degaas, Toyaan Maybuwa sodonka ka bilowdaas ilaa Suuga Hoola ka degan degaas, iyo wadadan weyn oo magaalada dhexmaraas oo yana dabal lama wada Maybuwa isgar dareertay oo yeliin oo biyomareenka liin isiin baragtan dadka meeli maraayan Maybuwa ayaa yeliin, Narolkee Maybuwa yeliin, tasiilaad kasta marka Maybuwa wadooyin Maybuwa dhunyan dhammaastirna. Marka su-aalaha oo lahan yiri oo wadada maadaama tan dhaxalsa wadada dhata maraas iyo bilyeerinta iyo dhan way dhisay ama Maybuwa lagu tabadoort Maybuwa lamulaam oo isgarab dareed Maybuwa lagu soo bixay dhaqjoon Maybuwa meeli oo darjinkeeda ay ka jira oo geedo lagu abuurnaay ama baaluyinka lagu soo rifay Maybuwa ka jira dhinyan insha allah Maybuwa meel lagu soo gudo Maybuwa geedo badan halka abuur doona darjini badan oo meel lagu soo gudo Maybuwa dadka ka nasa doona oo wadooyinkan kale Maybuwa lahay Maybuwa ayaa soo gudo maadaama ay ilaatay isbiis far badan ay ilaatay siisi ogtiin marka hoolugaasay dhamay kamid Maybuwa howlaha Maybuwa oo onwood Maybuwa ayaa kamid ah may kale kiyay wadooyin muddo dhamaadan
maamulka degmada Baydhabo ayaa dadaal ugu jiro sidii loo horumarin lahaa magaalada Baydhabo.